that in it, that in a boy game in your done.
This is VJ Wash, the lucky boy.
And it's about time they ought to know who the sick is.
That's me.
That's you.
That's you.
That's me.
DJ Ricky, CEO, Spin Empire Entertainment.
Tuko zile area nyi mwezi kukwa allowed.
Kujifanya how to juice in your fala vijanamu wache miadarati.
Yeah.
A main switch production.
Saru. It's crown, baby.
Dove, dove. Saru ameleta kadoves. On toes. Stand up on toes. I'm grown. Maturity on top. I'm dope. Applause, applause. Nimekuja na ingine na tisha na this time mekuja kutesa. Wana ningoja kwa dirisha, juu wanajua mlango sitabisha. Nimekuja kuwakilisha, wale wasanie wajaskika. Cheki venye na baba isha, industry na juu nimefika.
Nimekuja
na
ingine
na tisha na this time mekuja kutesa. Nimekuja na ingine na tisha na this time mekuja kutesa. Wana ningoja kwa dirisha, juu wanajua mlango sitabisha. Nimekuja kuwakilisha, wale wasanie wajaskika. Cheki venye na baba isha, industry na juu nimefika. Nimekuja na mbogia ghetto, mkiona hivi mnajua si safe jo. Najua sija kuja kunego, nimekuja visitor, wachaka record. Nimekuja na punchlines, nimistari machua na siya kitoto. Nimekuja ku air attack, nimekuja kuteko vango maza local. Nimekuja na fujo, nimekuja na pressure jo, nina mioto. Najua mini ndenga na mindo kusema jo, nimeleta joto. Tapata kahoma juu ya hiyo tension jo, mtapoteza vocals. Nangori vinoma jo venye na speed jo, mtawacha utoto. Tawacha ulocal, it's high time tuende international. Tawacha upoko, joy dime rumwe na kufanya mtaro tu. Utabaki msoto, utabaki umebitu na toa kaharufu. Usha uwa ndoto, you homeless and you have nowhere to go. Dove, dove, saru ameleta kadoze. On toes, stand up on toes. I'm grown, maturity on top. I'm dope, applause, applause,
applause.
Dope, dope, saru ameleta kadoze. Dope, dope, saru ameleta kadoze. Dope, dope, saru ameleta kadoze. Dope, dope, saru ameleta kadoze.
Huko ni kumoto, huko kumechill, huko kuna joto. Huko ni kushoto, sa tuende kulia huko kwa wanoko. Tupige mafoto, tupost kwa seme tumeanza show off. Tupite kwa soko, tufanye ka window shop peki chokosh. Maisha ina bamba, inataka ujanja, inataka ukairada. Utapata maskando, lebu jihandle kabla ukufe kwa kamba. Tabidi umehustle, utoe jasho, wacha kwenda kwa mganga. Chorea hizo vako, juhaidei, joso venye mola mepanga. Asike mnanitaka, jume ni hata minjo yenu dose. Naleta mikasa na wapadawa nyingi overdose. Na harufu safi marashikali ina choke your nose. So smell my shit and swallow your beef cause I'm your fucking boss. Na stick on your lane, I get you some lens, ndio uni zoom vifiti. Go like, comment and share posts zangu pale IG. Jumini mtoto totole nmeweza na siringi. Ni saru moto tiambali si deal na mashilingi. Dose, dose, saru ameleta kadose. On toes, stand up on toes. I'm grown, maturity on top. I'm dope, applause, applause,
applause.
Dope, dope, saru ameleta kadoze. Dope, dope, saru ameleta kadoze. Dope, dope, saru ameleta kadoze.
DJ Ricky, CEO, Spin Empire Entertainment.
If you can keep up with the Jones, I'd rather cry in Bali, don't be coming to my zone. Leave me alone, leave me alone, leave me alone. What channel I mean? Leave me alone, leave me alone, leave me alone. What channel I mean? Leave me alone, leave me alone, leave me alone. What channel I mean? Leave me alone, what channel I mean? Leave me alone, what channel I mean?
Unabambika na vako, zile nyuso mambasho. Ile idhani kuhaso, mine kipanguza jasho. Muna eneza udaku, diyo mwongezo za macho. Lakini nakula kichapo, kofi soki na kahasho. Tangu niende kumasho, nimekuwa kontrovasho. Gori zile niko nazo, zime nilete vikwazo. Maheto na kaza watako, baoje na kaza gamaso. So usidedi na mawazo, tukama si yako ni yako. Na yuke no pima sako, omolo odinga obako. Presenta na dinga na paso, tadane menunu warafo. Mashonu piga kila sato. Design ya tresi na mato. Sindo huku jerurashio. Kuwatea soda na chapo. Nina mbogi ya ushago. Na manyako wana nitago. Nina jeshi ya kina zero. Nazimi wa shiki ya gago. Mishu nanga na kina wambo. Kwa ile kibanda ya pango. Tuko juu ya reggae kanambo. Na tuko rada ya makanjo.
Leave me alone.
hauna mpango wa mafone. Usinipigie simu, don't be calling on my phone. Leave me alone. If you can keep up with the Jones, I'd rather die in Bali, don't be coming to my zone. Leave me alone, leave me alone, leave me alone. Wachana na mimi, leave me alone, leave me alone, leave me alone. Wachana na mimi, leave me alone, leave me alone, leave me alone. Wachana na mimi, leave me alone, wachana na mimi, leave me alone, wachana na mimi.
Hey, nataka kunipimia life asifu waga ni fair. Baka watoto wa juzi saijo wanani dare. Imaisha ni kushi vile unataka ama ni jail. So staki nizame na stories za pressure kana talitea. Mdami huanga ni mayor, kwa teli ni miwa na air. I know you go think it ain't fair, but my nigga we never care. Siri ni kunyenyekea, ndo jube ni wapi unaelekea. So kuwanzia leo jumina declare, da lazima ngoma zita enea. Unapenda kunibadha, kunichafuli ya rada. Huku mimi na jikaza, soti yangu mina paza. Mini kipea unajua na mada, bongo kapuka kenge ama raga. Tangu wajue squeezy mini baba, shode wangu wako chini ya waba. Ni mimi ndo wanapenda kutupia la wama. Jusaina tengeza pesa na hao hawana. Hakuna kitu ya bure buda ni kukazana. Juleo jo watakuchaka na kashu ni kama.
Mami, ni yako Mr. Kianani. God one minta sakamani. Duni nyuki minta chovia hani. Kona feeling neza feel. Jicho nyanya tneza raru kini feel. Na tigal, tuende basi msitiri. Ijuma ikifika sita bleki minta patigal. Ama tuende msikitini. Lanko konganga, kesho konganga uyo. Leo ntapagawa, kweli nimepata uyo. Leo nitastaga, kesi maraga uyo.
VJ Wash, the lucky boy.
Umenishikisha pepo, mapepo kwa penzi lako. Umenishikisha pepo, mapepo kwa penzi lako.
Bam 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 bam.
Empire Entertainment.
Moro hai, kuliko kujidai, kuliko kujirushu katipata umezirai. Na akipalai, umetoka giturai. Na unadinai, manzi wako na nidai. Moro hai, narauka kunyo chai. Nadai kupiga wera na wasame dunga tai. Moro hai, narauka kunyo chai. Moro hai, narauka kunyo chai. Wera na wasame dunga tai. Na nizipate klabu na wagala wamevai. Na zangu zikishika muni wache tukwandai. Boro uhai, na waga siti die. Na waga niko rada kama nganya za rongai. Na waga nina dreams za kukupeleka Dubai. Na baby kini ita nitaka musai sai.
Boro uhai, boro uhai, boro uhai. Naitwa Demore, na mini ngore. Apa mtaani tumeleta ngore. Boma zetu zimeshika kikoro. Mababi na maodi wanatuforo. Bora uai, na zimenasa. Kwa zigi zimeshika niko na kijaba. Ikikosekana ninafika Ethiopia. Maisha yangu siku hizi nani bamba.
Naanza sasa utamwa mahaba ndo naleta mama.
Wewe wili ina swali vile vile tena wili. Unaweza kunipenda tu wawili ama nikesi toka nandi naye ali. Basi tufanye vurugu baba.
Usiwe na shaka kama nkungata tangata utosheke. I wanna do you, only you you. Hakuna mwingine atakuwa majuju.
Pepeta, 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 nga. Pepeta, pepeta, sakata, nadia.
Pepeta,
pepeta, pepeta, pepeta wili.
Nikune, 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 kune, 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 ma, nikune, kune, 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 nikune, kune, 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 ma, nikune, kune, kune, kune. Kuza sexy paki baby hizi kitamina. Mane home quarantine tupige kambina. Pige lindo kabati feel your stamina. Stamina.
Acha ni ngate. Utamu kizidi ni pesi gino. Nizidisha mauno ni ikate. Mpaka kisikino ni ongeze na mikono. Onja la de akibara. Kumu kenyeje utapenda. Bara tunajimwaya.
Oh yeah.
Huyu mwenzangu utapenda.
Bara mulete. Lakini pole pole nsijankilete. Tabia ya kwangu subti mama kisu pageti. Pepeta, pepeta, pepeta nga. Pepeta, pepeta, sakata Nadia.
Pepeta, pepeta, pepeta nga. Pepeta, pepeta, pepeta wili.
Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune. Nikune, nikune, nikune.
Hood boy, ani boy, wamta. Hood boy, ani boy, boy, wamta. Jutu sana, yeah, you know I'm a star. Drinks on me, we gon' buy the whole bar. Fukuza hii baridi na kafry sikonja. Ha, nivo wana shanga. Bro, nini hiyo umeva? Swaga bala, nikishika mic. Pale madem wana swala la la.
Swala la la la, swala la la la.
Ha, ha, ha. And I'm only getting started. Crazy, not retarded. Rufus, show me love, DMs are bombarded. Anytime you see me, I'll be fresh out the oven. Yanni hot cake, got the looks from my daddy. Phobia yangu ni kufa msoto. So I'ma go hard, kama punch ya kushoto.
Happy peace, your love for me, yeah. Iyo mwunze sinzu ya. Baby, you're sweet like a pineapple. I took a bite and I fell in love, yeah. Would you call me honey? Yeah, yeah. Would you call me baby? Baby love. Would you kiss me daily? Baby, you're my addiction. I'll be here for a good time. Yeah, a good time. I could stay for a long time. Yeah, yeah, a long time. When you move to the left, I go. To the right, I go. Turn around, baby, let me know. Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
And Sanzu's on the baby. Just shine on. Give me love, yeah, give me love, yeah. Just shine on. One time for my baby love, yeah.
This is VJ Wash, the lucky boy.
Toto, nimeshinda loto, kukupata mtoto. Basi wewe wanani, niambie wanani.
Kwang kwang,
wanani, kama sio wangu tu.
Beste yako ni heta, naona tutaki. Ni mtiaji, itabidi umtiezi. Maheta, mwatafuta kashi mwashindano. Umanzi ni mhandi anaka kuitwa miano. Mtore, mwambia potele. Mwambie na kupenda itabidi azoe. We ni mrembo, na kutamani. Usikia wivu lipenda mse wa kitambi.
Nobody can never take your place. You know it's not gonna happen. Cause I'm not an average type of latest. Why they try to hate me? Baby, just tell me you got me. And I forever stay true. You won't ever see me on another man's rules. Moyoni mwangu, wewe ndo wa waki. Lisha tu, hata wafanyeje uko stuck like glue.
Oh, umeshinda loto, kunipata toto. Niambie wanani, wanani, kama si
sio wangu tu. Basi wewe wanani, niambie wanani, wanani, kama sio wangu tu.
Toto si toto, ni rojo rojo, apple of my eye na kuuma kimangoto. Aliyekuza lazima pia kuwe na uhondo. Ulimi sako wakupati putheri na mongo. Mtoto ni mkia na metoka Busia. Kuitaka posho mil, mwana wefinta kushkia. Ngupelekea Murangu koko mwangi wairia. Tukulizo manyeni na dhufu ya togotia.
Toto neweza dina kujanga kwa ndoto. Yataki niende kazi wala taki niende soko. Anaogopa siku moja minta tekwa na mazonko. Kwa koni me relax, miata staki nyoko 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 za warazi wanoko. Kwanza ibu baby pose ndo tupige photo moto. Kipost pale insta utasema mini poko. Harusi ni ya warastu naifunga kimangoto.
Chali mdogo na uko thirsty. Ukisleki nda kuroga you be my honey. Chali mdogo na uko thirsty. Ukisleki nda kuroga you be my honey.
DJ Ricky CEO Spin Empire Entertainment. This is DJ Wash the Lucky Boy.
Boy on the beat. What's on any corner? Picha yako ilipostiwa kwenye Twitter nikatamani. Nilijua uwezi amini. Nikajiuliza nitafanya vipi uwe na mimi. Iwapo si kawaida, sasa niko moto moto. Mimi wako mtoto mtoto. Ninachohisi ni rojo rojo. Napenda zako simple simple. Uko simple. Napenda ndaro zako simple.
Ndio madake.
Uko simple. Napenda ndaro zako simple.
Ndio madake.
Sasa niko moto. Mimi wako mtoto.
Ndio madake.
Ninachohisi ni rojo. Napenda zako simple, simple.
Sweet, sweet, ati njo karibu nami. Nikupe penzi, kwako nipige kambi. Mimi na kuenzi bila wezi jiwezi. Mapenzi si watatu bali, ni ya wawili. Ukiwa mbali penzi na dondo kwa na machozi. Usinipe edeki, usinipe atipeki. Njo kwangu ma unipe malavidavi. Wewe ni dakitari, njo unitibu. Nisipate maumivu, wangu tabibu. Kwangu usafika na kuambia karibu. Njo kwangu ma nikushike taratibu. Bila hibu, ndio manake.
Uko simple, napenda ndaro zako simple.
Ndio manake.
Uko simple, napenda ndaro zako simple.
Ndio manake.
Ya sasa niko moto, nino wako mtoto.
Ndio manake.
Ninachohisi ni rojo. Napenda zako simple, simple.
Mashapiting anytime unadai. Nimekukufia na siwezi kufufuka. Nipe vitu mahaba. Venye unafanya nina feel si kawaida. Burn calories, burn calories. Nipe rembe perembe nika ni hobby. Si unajua mi upenda watu kutu. Don't be shy, come let's get naughty. Fika sasa ni
yo,
this is VJ Wash, VJ Wash, the lucky boy.
Yeah,
twin gear quarantine, yeah, na nina painting, na
nani lazima ni mkate. Bibi tandaze ni kupake. Sanitize kabla uja paka mate. Na akikonda busy mina give kanga ate. Ana konga queen so na mbaga king size. Hamishika jona na daga kui baptize. Wet kama ocean so that ships it a capsize. Ime mnice anataka tui come twice. Ina mi valentine mesa bed sheet. Girl, you're so sweet, but she poop on repeat. Baby, girl, cause you don't know you make me complete. Huh? I mean, you don't know, make you come quick. No, me come quick. The time me make a twinkie quarantine. Yeah, I need a painting. Then you're quarantine.
Baba, this. Baba, this. Get ready
for an unforgettable
vintage, vintage, mix experience.
Kukuru, kukuru, kukukakara. Nakajogo kameleta muhatara. Shagara, shagara bagara. Comrades, ya lala.
Samoja. Ni samoja. Samoja. Ni samoja.
Kona de moja mosi makara. Misi babako naita nani kijana. Liza nyanyako izo max shigana. Okoko kona lens na yeni kipara naka. Neza ku cross naka. Mawano neza ku flow naka. Omo niko on toast. Tomato neza ku sauce.
Kukuru, kukuru, kukupakara. Naka jogo kameleta muhatara. Shagara, shagara bagara. Comrades, ya lala.
Sa, 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 sa moja. Ni sa moja.
Sa, 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 sa moja.
Ni sa moja.
Seti kiganja, ganja. Ganja, ganja, ganja. Bestu kibanja. Banja, 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 banja. Duriko na pancha, juu ya ganja. Itabidi kikiraka, sina hanjam. Kunyiko na fracture, after jam jam. Ulibonyo kwa kichaka, uko handsome. Nduta joni rapcha, bila rapsha. Hare, 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 chap, chap, hare, chap, chap. Mare, 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 hamsa, mare, hamsa. Ficha nare kwa kinyasa, nina answer.
It's the wild, wild when it's sexy.
Mambo,
Ini lazmo tamak kwa kalenda. Ya mamasta majima bazenga. Pia kafala na beef na kalenga. Na kakawa mivunja agenda. Sibisha nangi squeezy niko busy. Lamdaka ni beiza Bentley na mabigi. Nakunanga pitane za kula baridi. Uda kila esto jiji ni nabibi. Kalale
unakulanga Ferrari.
Kalale
kushamawe kahalwale.
Ni kalale
unangea mingi kahao.
Kalale. Hey, yati yati nini kem kem. Watagwane, watavai miss. Kasi ganje, haini saidi. Saidi. Watagwane, what about it? Bro man, kona dai beef. Kalale.
Dale, lale, la.
Kalale. Hey, yati yati nini kalale.
Dale, la.
Yo, yo, yo.
Kalale.
Zenga.
Papa Fadela kleme baki ni kuchengi wa statue. Na usiache ndula inje na unajua tuko faipu. Tuko update na tiki mbogi yote my crew. Masilva ndo zmeja kama Manchester Blue. Kem doli kuna fanya gani do staro. Papa God suni unyeshe ganji kama flako. Ni yadisema figa makoma na maziro. Very soon itabidi nigisonga nikiprado. Fan after fan kwa chukua wati kam. Na maliki wasafi ongezebe ya bida. Wasoro kuwa punish kupepea kaki flag. Nukizidi kulegeza ndo take your madam.
Kem kem watagwane wata. I miss, I miss. Kasi ganje, haini saidi, saidi. What a guane, what about it? Big bro man, kona dai beef, kalale.
DJ Wash,
kalale. Hey, yadi yadi nini kalale.
DJ Mikey Gio, Spin Empire Entertainment.
Katukongi pesa ni upuzi. Nataka kuwa na shares kakuzi. Nijenge uko nyali. Ini nice nikikunywa sharubati. Ukirushwa manzi kalale. Kompeni kompero safe. Bazo, bazo. Mi ufanya biz na mabazo. Sipende jali ya mewekwa. Unalipiwa nyumba rwaka kalale. Wanaumu wakiongea kalale.
Okay, hey, yati yati nini kem kem. Watagwane, watavai miss, my miss. Kasi ganje, haini saidi, saidi. Watagwane, watavodi.
Wanege swaga ila high kit.
Nukusipigi fake utokuta na bafeng.
Leo we got your brother. Nakata madini mukari zaidi ya dona. Tanasha simba wenu manyasi menu hai. Naganyama sishobo kia tango maziki buma. Still sasi spendi mazo ya talking chime machuna. Oh baby what's your name? Uja uyu mwike nasi.
Kama takinyo aje cha waswasi. Na kama tingali nazima ita taxi.
Tell it's all on me.
But don't ask for my number. Napenda watoto wenye darasa. Unguza selfie nita kukachi.
Toto na pombe, toto na pombe. Toto na pombe. Nilichofuata ni toto na pombe. Toto na pombe. Pombe, toto na pombe. Pombe. Totos.
Wananita sultano kugeto. Njoni kuonyeshe maisha ya majengo. Tupitie mpambe, tule wali. Twende pangani, tuchade matani. Ah, nono umevamini. Na unashinda ukivuta vuta chini. Ni hiyo haga inainua, sio siri. Samahani, ni macho sio mimi. Tumefika humu ndani ya giza. Usijali bei nitalipa. Kidogo msupa kaitisha. Nikasikia meitisha Kingfisher. Hey, if you know, you know,
you know.
Kingfisher pantirimu ai. Manzeni leo, leo ndio leo. Manyundo leo, watoto na vileo.
Baby, what's your name? Kuja uyu mwike nasi.
Kama takinyo aje cha waswasi. Kama tingali nazima ita taxi.
It's all on me.
But don't ask for my number. Penda watoto wenye darasa. Punguza selfie nita kukachi.
Watoto na pombe. Watoto na pombe. Watoto na pombe. Nilichofuata ni watoto na pombe. Watoto na pombe.
DJ Ricky, CEO Spin Empire Entertainment.
Mimi ndiyo peli wa mta. Nikitoa wote wanazitoka. Kani dance, wote walijaribu kutap. Mino kanjo sasa hakuna tap. DJ John saka nita kwenye track. Gaba inadai mini vai mask. Nikae home, sina ataka pesa kagas. Nikonja nasiwezi madavansi
kibamba.
Sao paka nikonja goma ikibamba mina katika.
Dansi kibamba.
Watu wote zimeshika.
Wana kusakiru wa shika kibamba.
Dansi kibamba.
Kiwapika kinatifa wanafurika kama mifupa unaingishwa tukitapika unajificha tukilipuka kwacha
dance
na kesho na watu kapira saa moja hakuna kupika chafya ambulance
we
dance kibamba
sasa upaka niko nja ngoma ikibamba mina katika
dance kibamba
watu wote zimeshika wanakunja kiuno wa kipaka
dance kibamba dance kibamba.
Say pull up, you know what I mean.
This is VJ Wash, the lucky boy, 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 boy.
Bless the Lord for the gifts and souls of the world, you know. Woody, show you about looks and team and about the token of Mazur.
Spin Empire Entertainment.
Najua, najua, nitaona mazuri. Najua, najua, nitaona mazuri, mazuri. Mazuri, ah, nitaona mazuri, 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 ah, nitaona mazuri.
Na sufuria zangu, lazima zitapika nyama siku moja. Na hii mikono yangu, lazima iendeshe gari siku moja. Na hii miguu yangu, yake ngambo siku moja. Na majirani zangu lazima wataniheshimu siku moja.
Kuna vile vitu zitakuwa better one day. Pate furaka, smile ka better one day. Wasasi wa bibi wape panga haende. Life yangu iko dry, rafiki zangu ni mende. Bora imani yangu isimame, nitaona mema si hasara. Bora imani yangu isimame, nitaona mema si hasara.
Hata kama mazuri yote zitayaona hapa. Najua,
najua
siku moja nitamuona papa. Hata kama mazuri yote zitayaona hapa. Najua,
najua
siku moja nitamuona papa. Najua,
najua nitaona mazuri.
Najua,
najua
nitaona mazuri. Mazuri, mazuri nitaona mazuri. Mazuri, mazuri nitaona mazuri.
Maombi yangu wanayasikia, nina imani atanijibia. Maombi yangu wanayasikia, nina imani atanijibia.
Maombi yangu wanayasikia,
imani anichichia. Maombi yangu wanayasikia. Wanonicheka na kunichukia, nikashinda watashangilia. Maombi yangu wanayasikia, na imani atanijibia. Wanonicheka na kunichukia, nikashinda watashangilia.
Ona jina, atanibadilisha jina,
jina
na hekima, anipe bila kupima. Ina walioni saliti nikae na ufiti, hilo ndio ombi langu. Ina umarafiki anipe wafiti, hilo ndio ombi langu.
Hey, mazuri, mazuri nitaona na naye. Hey, mazuri, mazuri nitaona na naye.
Prakata 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 bunda mshika wako na prakata 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 bunda. Kakofani katoto ukikapa shoti mbili kana lainika. Toto kame beba joto utatani uyu dami wa moroko. Mkana katika nkama kako peponi. Mkana katika nkama kako peponi. Mkana pakuwa nkama kako jikoni. Kakipanda chuma nkama fundi wa pwani. Nikashai kwenye mwanga hatari gizani.
Prakata 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 mu. Prakata 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 mu.
Ukishika temika prakata 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 boom. Katoto katogo nika prakata 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 boom. Mtoto wakiweza ni prakata 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 boom.
Nataka daktari Omari kutoka Tanzania. Anipe dawa za kiume. Leo kuna manzi mina nyemelea. Kuna vile na mdaijo. Nataka kumsampo kaneli mtasikia laha ndani alo. Akinipa laha ndani alo. Kake ni ka tight kadogo. Vile nilito anaishika shika ameraruwa mbako. Kake ni ka tight kadogo. Vile nilito wa Kenya mo. Ililia kakifuniko ya speedo. Okwankwo.
Prakata 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 mu. Prakata 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 mu.
This love is a beautiful thing. Ila kuko imekulemea. Sababu ni wewe.
Jua inanichoma kila mwendo.
Why just treat me right? I'll give anything you need. I'll be your one and only. Why just treat me right? I'll give anything you need.
Chopata baby, usivimbe ipoke. Hata kukila umena, usiseme sio sawa.
Sio sawa, I'm a high class girl. Bila hiyo sio sawa.
Baby, itakuwa sawa. Basi niliwe nilivyo, nilivyo, nilivyo.
Na minyelewe nilivyo, nilivyo, nilivyo.
Basi niliwe nilivyo, nilivyo.
Yeah.
na visenti ukweli, ila kitandani hatari ya kukudenja. Usiniache baridi kipenzi,
si unajua mam,
sio sawa.
Nataka niwe na wewe, lakini no romance with bad finance. Malo kumu kipenzi, I'm a high class girl.
Chonde chonde mami, usije niacha kilema wa mapenzi. Taratibu baby, njoo twende sawa.
Chonde chonde daddy, I don't wanna be a slave in love. Fika baby, see
hey. Hata kukila umena, usiseme sio sawa.
Sio sawa, I'm a high class girl. Bila hiyo sio sawa.
Baby, takuwa sawa.
Spin Empire Entertainment.
Basi niliwe.
Yeah. Hizi mitawa uniita, adi wazing na mapengu nita. Step out all eyes on yani fresh to the bone mini. Wazing na mapengu nita. Step out all eyes on Bazenga dadi yoni tetoli ya kibuda. Sobani ya pewe red card kwa grao na wachuja. Vile na vuma na sijaguza gadumba. Wakisema brida siyo star yoni ruma. Painting beside me, yo shindaga TikTok alisare IG. Wazing up town downtown udai mi. Washika na mabig tune hini ya motif sikosi. Mabrama na kilaita kwa pori. Kukiwasha na kumidi nkiwa lonely. Boss man najua mabigi sioki. Walikeja zao ndani kuna hosi. Juni bigi, msupa na mchizisha na makwiki. Kutoka ruki nisha kioka MVP. Iko nini acha nizidi kuzidi. Bazuni guizi mitawa uniita, adi wazing na mapengu nita. Step out all eyes on yani fresh to the bone mini. Wazing na mapengu nita. Step out all eyes on kani cheap talk sinaga ida. Tubonge ganji ndo inadai na inafa. Cologne flani utainusa from afar. Kladi za wadizi metoka Vietnam ah. Make a toast cause we finally made it. Maziwa mingi kama ngombe za gredi. Magialde munipa hedi na jegi. Batu sinyonye sana si utafanya ni dedi ah. Mini kodago hapo resi magizani. Islando wadi ndani na machaji. Weekend inayo tunimaliza na makali. Suma ningware na rauka na kihangi ha. But I be fresh to death. Fika babe buda kauna die connects ah. Mini MC na badongo mawevi. What you see is what you get ah. This day dream kawa uniita, adi wazing na mapengu nita. Step out all eyes on
Hello, hello mama zidu. Hello
DJ Washka.
Hello, hello mama zidu. Hello, oh, unanikumbuka ga. Sitopinga nafsi roho inanisuta. Hivi sitokati mani ana kentafika. Aliponitoka agabasi sibunka juta. Toto pasi mami miero inauma. Nawaza ela siwezi pishana na nafsi. Shingazi kwa na wewe. Swezi fikiri furani ah. Chungu na uwezi mwenyewe.
Wangu mama
hey, hey, hey.
Mama hey. Chuyo ah, ah. Wangu mama. Mama wangu mama
hey, hey, hey.
Mama hey. Chuyo wangu mama. Mama
wangu mama.
DJ Ricky C Fire Entertainment.
Na, nikiwa miaka saba ukaondoka mama. Machozi kanidondoka. Niliumia mwana. Mwanga kawa giza. Maisha kanilemea. Kila siku visa na yako pita. Na baki natazamia. I wish ungekuwa hapa.
Hey.
Na ya
natazamia. I wish ungekuwa hapa.
Mbele nyuma na bado inafani fike ronga niko railways buda nimenuna na jaribu kusikiza madonda fresh keja amende ataki skuma amechoka na nguo za gikomba karanja kuna dona fa kutuma niweke kwa inamba buda boss tuma kitu tuma kitu tuma kitu na tumipia na ya kutoa tuma kitu tuma kitu tuma kitu maze form sio poa tuma kitu tuma kitu tuma kitu. Usisahau ya kutoa tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu, gade, tuma kitu. Hey, yeah, all I do is swing kama Kali dama Usman Kamaru. Headbutt basingiangi boots na manyaru. Leoni renji staki nuksa Subaru. Mi bazenga swag na pigianga loop ya gumbaru. Don't fake it upper, amen ni mungu. Iki tu wanga ni tamu but again ni uchungu. I remember wanted to work for NTV. But maybe pia mininge chujo kama Ken Mijungu. But mini rapper na wapeleka na rien. Na kama shini mi yu endesha manye. Yesu ni baba staki mezesha jachien. Yes bana inachuna tukiveveka na bien. Atujanza juzi ni luge ya zamani. Jeshi yangu ya bangi huivuta hadharani. So ambien ni oji ya mifika. Na ni rumba ya kayole isi rumba ya Japani, let's go. Kombosho ni narwabe mbele nyuma. Sina pesa. Na bado inafani fike ronga. Niko railways buda ni menuna. Na jaribu kusikiza madonda. Fresh keja amende ataki skuma. Amechoka na nguo za gikomba. Karanja kuna dona fa kutuma. Niweke kwa inamba buda boss. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu. Na tumipia na ya kutoa. Tuma kitu, tuma kitu, tuma kitu.
Swag, 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 hiya leo swag. Swag, 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 hiya leo swag. Eyo saru nekuja na kifua. Na cheki unatatizo nekuja kulitatua. Ome toboa kwa life, mime toboa mapua. Ulitumia pasuri minki tumia kwa jua. Pamba, pamba, pamba na niluku ya kikamba. Pamba, pamba, pamba na siluku ya kishamba. Weka, 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 danda linateta. Najigamba mina jua kupepeta. Haumjui saruwe umeboeka. Attention mina wateka. Late night talk sumbe woko maketepa. Mental ghost no inaniongelesha.
DJ Wash kwa
hiya leo swag. Swag, 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 hiya leo swag. Swag, 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 hiya leo swag. Swag, 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 hiya leo swag. Swag, swag, swag. Unapenda kujifanya unanijua. Sa unajiona weni niga wakishua. Misi wale wakuletewa maua. Mini blush ati beu taniua. Taniua, kamua. Niko best, niko na kina wayua. Rarua, we, chafua. Napendo vaju nataka kufua. Wanya kama unachuna majani. Nikamuko kwa shamba la jirani. Tutama, kiza miendani. Usinite baby nite honey. Tanda, tanda. Usiku utanipata kwa kitanda. Tanda, tanda. Jegi zaza tumetutani ni swag.
Afisa, afisa.
Hii gari weka gando.
Gari yangu haina shida.
Gari weka gando.
Kuna kachai.
Wacha hiyo maneno yako.
Ai.
Kijana weka gari gando.
Afisa, afisa.
Hii gari weka gando.
Gari yangu haina shida.
Gari weka gando.
Kuna kachai.
Wacha hiyo maneno yako.
Ai.
Kijana weka gari gando.
Niko, niko roundi zangu na gari yangu na demu wangu na tunaenda kwangu karao. Amenona kanguruwe na gari yangu wanataka ikague.
Lazima nikague. Umetoka wapi? Unaenda wapi? Gari ni ya nani? Sura kama nyani. Na huyu ni nani?
Anaitwa Kanini.
Umetoka wapi?
Tumetoka Kani.
Ufanya nini?
Kukula majani.
Ayayaya ay, ay, ay.
lala ndani.
Mkubwa mkubwa, afisa afisa.
Mkubwa ni wewe. Tokeni nje, tokeni. Ai, na huyu gani ni amebeba? Si ni excess. Kijana unabeba excess.
Afisa afisa.
Hii gari weka kando.
Gari yako haina shida.
Gari weka kando.
Kuna kachai.
Wacha hiyo maneno ya.
Ai.
Kijana weka gari kando.
Afisa afisa.
Hii gari weka kando.
Gari yangu haina shida.
Gari weka kando.
Kuna kachai.
Wacha hiyo maneno ya.
Ai.
Kijana weka gari kando.
Afisa usinikazie. Tuelewane nikupeleke na Rieng.
Rieng ni gari ya kwenda wapi? Magoza yako unaniita mkubwa. Unanijua? Unajua cheo yangu? Niko na kilo ngapi? Wewe. Wacha hiyo maneno bwana. Ai. Kwani mimi ni riga yako? Kwenda huko.
Afisa, do you know me? Do you know who I am? Don't bogo me.
Of course I don't know you. Navaa kukuchua. Kwanza enda leta hiyo license. Ayo muzijana, unaitwa nani, unatoka wapi? Situende kwangu, nipatie namba yako kwanza. When you exit.
Afisa, afisa.
Hii gari weka kando.
Gari yangu haina shida.
Gari weka kando.
Kuna kachai.
Wacha hiyo maneno ya.
Ai.
Kijana weka gari kando.
DJ Ricky CEO Spin Empire Entertainment.
Ni birthday ni party ni yako. Na maji tunakata jiyako. Makuki na makeki ni zako. Weka mtu na karo pitanga ukikata. Kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapate watu okote. Kata, kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapate watu okote.
Leo, leo, leo ni leo, leo. Ile siku dudu geuka kipepeo. Ile siku pako swing na kibembeo. Ile siku hadi doge zi uweka meow meow. Nina doza kutrow from ni how how. Mr. Loku Loku swagia kibao wow. Sio masone mangira madao dao. Sio bash make a wish blow hiyo kando.
Nimekam na zawadi kila aina. Makolon na makladi za designer. Kabla tuende bash kwanza tuende dine. Machapo machipo na teka za kichina. Alafu leo dunga zile zinabana. Zenye mafisi wakiona yes bana. Alafu tiktok kidogo siyo sana. Mwambia lia kuzaa tumesema sana sana.
Ni birthday ni party ni yako. Na maji tunakata juu yako. Makuki na makeki ni zako. Weka mtu na karo pitanga ukikata. Kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapate watu okote. Kata, kata, kata kere tu kata. Kata usiogopi. Leo tunapate watu okote.
Kere tu gani keki kata. Nakupata party umedunga bata. Unakata maji we ni drunken master. Kiuno supageti na mimi ni pasta. Gedheri ya meri wanyeri. Sherehe na njeri nyumberi. Puliza candle wish it come true. Edge ni number 2.
Sijai to bash nimekam kimangoto. Zikishika na koma kiroboto. Na mzinga misi bai misi msoto. Kaningori sijajaju ya toto. Wanapiga mboto matata kwa mta. Na shinda loto na bado nakata. Leta champagne na chupo za belea. Dufo mpaya roo leo tunaogelea. Ni birthday ni party ni yako. Na maji tunakata juu yako. Makuki na makeki ni zako. Weka mtu na karo pitanga ukikata. Kata, 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 kata usiogombi. Leo tunapati watu ukote.
Kadanga na upa. Nisha jenga kijota jiwa.
Spin Empire Entertainment.
Dakita rusha ni pandawa. Tovola, tovola, vauka lusini. Tudambie. Tote kasula, vauka vilani.
Wash, wash.
Kingi zambali. Ndali tule ya sale. Siyo rahisi madini nilichimba siyo dumba. Songea ni kubambe. Nongeshe kuzikwende. Kipeli tujikaze. Madhedi watu kome. Kama kamera na selfie. You make me smile. Kama gata na gari. You make me move. Without you, without you, without you. Siko. Without you, without you, without you. Sija kamili. Uzuri wako wa mkamba. Tabia nazo za kiganda. Urefu wako wa kirwanda. Mapenzi na yo ya kitanga. Nukupe nini tamani ya mapenzi. Gize, lukundo, lukundo. Uringe tamusi. I will be there.
kama kamera na selfie.
You make me smile.
Kama kata na gari.
You make me move. Without you, without you, without you. Siko, without you, without you, without you. Sija kamili.
It's a Friday night. Ita wenzako waambie kuna party tonight. No time sasa wakimbie. Chelewa, chelewa mwana si wako. Na uchunge usije hepa na wako. Umchele usije tiliwa kwako. Baby, ikibamba sana piga kelele wewe. Na kama ni noma sana piga kelele wewe. Boomerang dance on the dance floor. Fine girls dance on the dance floor. Hennessy pour on the dance floor. Cause leo ni kutesa. Tesa. Form ni kutesa. Cause leo ni kutesa. Tesa. Form ni kutesa.
Nimeingiza dosi na pressure. Kwenye burudani nilipiga show nilitesa. Big up the fine girl in a pretty little skirt. Young man in a African shirt. Wave your hand and do the ori dance. And shake your bump like you know what you were. Ooh, all of the drinks on me. Mifuko imeja leo, imeja pesa. And if you look at me, luku luku, vile na tesa. Kibamba sana wapi nduru wewe. Na kama ni noma sana piga kelele.
Cause leo ni kutesa.
Leo ni kutesa.
Nina tesa, na tesa, na tesa, na tesa.
Cheza.
Cause leo ni kutesa. Tesa. Ni kutesa.
Yeah, nika na form. Usiku to dawn, bogi kuzon, imewasha kingdom. Keti mbatu kukon, tukuteke kwa chom. Fenana Papa Jones, Nadia up on the dawn. Do simpati kwa form, nasikia ako salon. Tulo mido the bomb, club pia imikrom. Bogi mbaka yangong, mebambika na song. Zile si hu perform, rende pia ni wrong. Niko juu ya nyama ya bama na kachumbari. Na juu ya diabetes chati weki sukari. Plan size imetufikishe uko kari yako. Walevi wa shanza kulewa wamekali ya flow. Anasikia form ni kutesa. Tusimalize kaji do mtatu rudi kalesa. Wakanesa mavodo bila chesa. Hakuna kulala tunakesha.
Una wine baby woman ni bamba njoka
karibu na mlisho mazuru liyopewa. Kiwa kwenye flow nfanya mimi na bambika. Juma zuru liyopewa na mwenyezi na kombia. Sura na mbile zvichi zote we ulishapewa. Na jatu kwa njewa una lakini we uko sawa. Jino chako simu na kisheni kama kina mfupa. Moves zako galu wa sisi meduweza. Hatu na bakini kama lady zain tumepagawa. Galo meni bamba, galo meni nice. Galo meni wacha kama mini mejazika. Ana nifanya mina tamani kuita malaika. Nyeko kweli mwenyezi katika mda wake kukuumba. Zene nyewe uko nyeko kweli na manisha. Kiwa kwenye pad lazima chunguze woko wapi. Bila kwenye pad ya isa itakuwa mikosi. Enye uwepo wako nafanya siti na jazika.
This is VJ Wash the Lucky Boy.
Mami kupendeni tuendeni njoko sabu. Mami kupendeni
Entire Entertainment.
My happiness come first. Other people can follow, man, I put God first. Other things can follow. Everybody go zigido. Kila mtu go zigido. Pam pam pam. Everybody go zigido. Kila mtu go zigido. Pam pam pam. Me want to live a stress-free life. Yeah. Nobody try but on my life. Me live life of the party. Do my own things, me copy nobody. Me can't trouble anybody. Respect everybody, man. My happiness come first. Other people can follow, man, I put God first. Other things can follow. Everybody go zigido. Kila mtu go zigido. Pam pam pam. Everybody go zigido. Kila mtu go zigido. Pam pam pam. Talk about you, don't talk about me. Fanya kama usi, fanya kama me. Live life but don't live like me. I'm different, you're different, you can't be like me. Pele pele, you're okay, you're fine the way you are. Believe in yourself, better know you the star. Pele pele, every ghetto youth is a star. Determination, hard work, my happiness come first. Other people can follow, man, I put God first. Other things can follow. Everybody go zigido. Everybody go zigido. Kila mtu go zigido. Pam pam pam. Everybody go zigido. Everybody go zigido. Kila mtu go zigido. Pam pam pam. Me want to live a stress-free life. Yeah. Nobody try about my life.
Zero star.
Me live life of the party. Do my own things. Me copy nobody. Me can't trouble anybody. Respect everybody.
This is VJ Wash the Lucky Boy.
Kunguru mana kutinga ma nekanyanga kama Timbaland. Leo linduru atatoa akio weave naibomoa. A baby Rudy salute. A baby Rudy salute. A baby Rudy salute. A baby Rudy salute. Itabidi utarudi salute. A baby Rudy salute. A baby Rudy salute. A baby Rudy salute. A baby Rudy salute. Itabidi urudi salute. Yeah, check in my gang. My man, shugle wali dede. A dede na mamoto excess. Na waroro ware. Na machupa expect. Game yako meza yangu express. Mawe tete. Majiki jiki ya manyuma nono na manene. Manini nini ama wawo chini ya maduve. Kwa kitanda taka tuzi kwende. Mbio mbio chapa. Na kawa tenje kuwa shaka menje. Sema ngwashe. Asema iza man. Game yako akichipa man. Leo siku ataitana. Baby 4-4 kama zima man. Kunguruma na kutinga man. Naikanyanga kama Timbaland. Leo ile nduru atatoa. Akio weave na ibomoa. A bad man. A baby Rudy salute. A salute. Baby Rudy salute. A salute. Baby Rudy salute. A salute. Baby Rudy salute. Baby Rudy salute. Baby Rudy salute. Baby Rudy salute. A salute. Baby Rudy salute. A salute. Baby Rudy salute. Baby Rudy salute. Baby Rudy salute.
Chingalingale. Good girl sing. Boom boom tight. You a star tamarind. Check a deal deal deal. I'm the real real deal. Cozy melanin and the body babbling. Station wagon in my baby when you bike. Charlie I go figure on the camera drive. If I was a river I would never ever drive. But
energy like a hit of me. I make a man rise up. He's a man. Charlie, I call Akijipa man.
Akijipa, Akijipa.
I can go on heat wave. It's a be there with the gym. Cause he never ever been with a girl like me.
He's a man. Man. Damn, you call Akijipa man. Man. Leo siku hata ita na beki fofo kama zima man kunguruma na kutinga man na ikanyanga kama Timbaland leo ni guru hata to akio weave na ipo
Jay Wash, the lucky boy.
Contact +254-727-054123.
Contact DJ Ricky on +254-702-925-875.
All right. Masterpiece OG. Yeah.
Shika shika ni kupe, everything for you. Ni kupe pepe, shika shika ni kupe. Mama ni for you. Ni kupe pepe, shika shika ni kupe. Everything for you. Ni kupe pepe, shika shika ni kupe pepe. Shika 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 shika. Ni kupe pepe, baba shika 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 shika. Ni kupe pepe.
Yeah, shika kupeni yako yote. Jumeni fanya nsi sote. Umenifanya nsikose nsikope. In other words everything has been okay. Baraka nazidi kuzipokea. Ataka kuna ida miwanga ninakosea nkipotea. Bado koni rudisha rada. Niko secular skateba bado muku chambaba. So take it how you want it. Asante cause you done it. From Monday back to Sunday I'ma keep it 100. So shika nkupe. Chowata nikitosa wuni ita to share.
Mama ni fire.
And that's exactly what I bring to the table. Ngoma ni fire, no debate. The Bible says that you can have everything you desire. As long as you believe, so just have a little faith. Masterpiece OG.
Ni kupe pepe. Shika shika ni kupe. Everything for you. Ni kupe pepe. Shika shika ni kupe. Mama ni for you. Ni kupe pepe. Shika shika ni kupe. Everything for you. Ni kupe pepe. Shika shika ni kupe pepe. Shika 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 shika. Niku pepe, baba shika 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 shika. Niku pepe, olenda ukabaki. Ile time nikiwa mashinani, nikiwa bado dati. Yo yo, we ni rafiki wa dhati. Nani yule angedhani ya leo, halingekuwa safi. Safi, yo yo. Yeah, mibado na kumbukaga. Boga tulikopa na unga tulisaga. Yeah, yeah, kusapa tulisataga. Leo teki sisi ndiyo tunachataga. Mama ni for you. Niku pepepe. Shika shika niku pe. Everything for you. Niku pepepe.
Shika nare utake uso kichumi. Theory ya nyenyu ya kusaka title. Eri ni kamedi yata na ki idol. Swezi mind ki choose kuwa rival. Jumilitana mekuja na ki rifle. Mana kizao tunapiga mosheki. Juu walikatanga kutukati ya keki. Mkidae mkakuje na mavedi. Tutakuwa zabe tukisetingi mahedi. Kipo na manango si tunadunganga mangive. Jaza full clip juu nimefika maibe. Tukisnadi tunakanga kila ngite. Tuko shugli atusare adi manjiche. Wiring mtakula maviding juu hamjui vile si usakanga vushing. Sindo wale wazing senke tuko jing. Tukiload magazine utapaki tukwa sinu.
Nina daini mangwete msonge uko kando jumindo. Mdambo na nachuza kama rambo. Na wakata kama mango kuwarusha kwa mtaro. Nakaa una mambo we mrazi kula vako. Mrazi kula vako. Mina mada kama vandeta. Nanda fanya mtani teta. Mini mateka jusha wateka. Na nikidungi ndo mina chekesha. Haha. Gunman tunakanga kanga. Wale wote tunajua ni warazi.
Kwa warosho mafala wanaivisha. Weji choche ndiyo kuda ukapita. Nikunare utapiganishwa tisa. Na ukichachisha kuna vile utabakishwa. Bad genje ndiyo riangu kisle. Kutapata mashashola zimelan. Mr. Man, Mr. Riziki Kwan. Nazunduwa maga kishashola na kimash. Tumebonda na malax. Leto falo utabakishwa na matax. Dudi math kuna saka saka shots. Wanwe kama fish inatamia kurivas.
Maliding. Mazing ni kupiga tu baroda. Piga riu tukukate hadi mocha. Piga te hapo mrazi ya chachishe. Piga changli renga kwa mrota. Babylon wanadai tu potmo. Wanana wongu mimbekze ni mahedbat. Atu wadungi na ukapi ni mangiso. Leta blood clad tukupige kidi. young bani ya kibonga ni ya bugde. Babylon wakimwok tuko nayo. Ngora mbogi kauko na obi. Jaribu mbogi jue sili kwara. Wakikwara tunasnabi kimangoto. Mangoto tulipiga fina monto. Backstreet tukirenga unabaki. Young zetu kuwadunga kwa mandaki.
Not. Zungu, 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 zungu sha. Mbose wala mariambe. Zungu, 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 zungu sha. Zungu sha. Mbose wala mariambe. Zungu sha. Mbose wala mariambe. Zungu sha. Mbose wala mariambe. Zungu, zungu sha. Kama wetu dadani kuna rain. Mali stafi kama kawa yende chain. Sugar cane utatamani ya gena. Ukini gay baby girl sit and blame. Mi upige vitu nikani kwa janta. Atukai sana kameji pa santa. Anapiga kuliko chupa ya fanta. Huyu day mame beba kama kanta. Kakipita lab, vunji shingo. Aki smile utatiki kana dimple. Mi upenda voko zake nika symbol. Underwater mi upige kama fimbo. Zungu, 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 zungu sha. Rumbose wala mariambe. Zungu, 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 zungu sha. Zungu sha. Rumbose wala mariambe. Zungu sha. Rumbose wala mariambe zungush. Rumbose wala mariambe zungu zungusha. Ni weekendi ni nambati ni kupati. Gunariambe same ni kwa riyanjati. Ameanza kuziwa ini za kidati. Kama kawa zila nishangi uradi. Giz giz ni kujicha panga nakti. Genje, Leila, kila wakti. Mindo kwenga mido zingwa uzani. Ring ding kila pungi koreani. Riambe same yoga ni ayela. Yoni mada kirombo sabakwela. Luku diriba nikafisa, kamebeba kwenda size ya kabisa. Miumdigi ya kifuwa fuwa nikla. Andawata kakiwika kuchachisha. Kaupe kingi warazi ulalisha. Nimhota miliet kakivichwa.
Come to Rory, hakuna idha youth man wet to Rory. Old di kabisa to Rory, to Rory. Melda ufisi to Rory, to Rory. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam.
DJ Ricky, CEO.
Sizi mwaga inje isi majambosho. Ni the boda kitu the bodobo.
Igo finger na kidole kimeja mangoto.
Shungu,
niko madao.
Nyonga nduru nduru, cheza chini chini.
Oi child, tashara usha du du du.
At the what?
Oi, oi, oi.
Magic, magic, stop this shit.
This is VJ Wash, the lucky boy.